saba saba, rada ni usas bombolu sita saba.
Sabi on the beats.
Kuna gonjwa hatari linatisha, linatisha kila anga limefika. Limekita kita kita linatiba, linabisha kuingia kila njia. Aminia tunalinda familia, kakando na mwenzako one meter. Kakando na mwenzako one meter.
Boya man, boy easy, keza chene. Chichapia kuna endaje wa hii.
Orongo
checking ilizuga uko China kwa kina Donian na sasa imefika imezima na gang hadi America mefika kwenye brand mwana kila citizen paka sasa ame tense ganji uko wa my youth mwana ini ya hadi ugali kwenye meza sai atupati mapati order kwenye kati hutaki hutaki lazima utachati everybody wanna check hata kama one day mana ata handshake
prohibited
why.
Kuna gonjwa hatari linatisha, linatisha kila anga limefika. Limekita kita kita linatiba, linabisha kuingia kila njia. Aminia tunalinda familia, kakando na mwenzako one meter. Kakando na mwenzako one meter.
Kasuti likojo ni hatari, sanitize everyday regular. Tumetopa shake bila kujibeng, hopo tumekiri kila fort. Angaza bila torch, sukari kwenye boga na bonga kutoka.
Sijadanganya, corona is real.
Kuna gonjwa hatari linatisha, linatisha kila anga limefika. Limekita kita kita linatiba, linabisha kuingia kila njia. Aminia tunalinda familia, kakando na mwenzako one meter. Kakando na mwenzako one meter. Kuna tena ndege labda ujibebe, kuna tena rende labda ujitenge. Gai gai, nimemiss na Dubai, ni ya rangi ujai. Na mitai, tushika tena pesa, tumia Mpesa, Melissa, Vanessa, kuna chapute samala.
Hapa tumefika, sote tunaimba, ndio maana tunasema, ewe ni Ebeneza. Hapa tumefika,
Newstars Music.
Kuna gonjwa hatari, linatisha, linatisha kila anga, limefika. Limekita kita kita, linatiba, linabisha kuingia kila njia. Aminia tunalinda familia, kakando na mwenzako one meter. Kakando na mwenzako one meter. Mascot, kijana kosti, piga tu magoti, usipige doti. Fanya tu maomi, piga na makofi, eti sija losti, staki kujiposti. Sanitize movement, minimize, stay home, hata we harmonize. Corona is real, hiyo siyo lie, stay safe, siyo time.